a big old diamond that fly.
I'll be cross your palm.
In the air, so look at this
shit. Easy.
Produce a mic call.
Ah, be you na se mauni pendi. Ah, be you na se mauni taki. Ah, be you na se mauni pendi. Unasema unitaki au ndo shoga zako amekushika sikio chunga tama mama usijoka wachujio ukawachuja wengi mwisho tobwe chungio hiyo fu yangu tanipele pweta mama naogopa tanipele pweta nyama hiyo fu yangu tanipele pweta mama naogopa tanipele pweta nyama ila siku kirio nakuriria wewe yani kirio ndo ni wengine Kwangaika kubaya Maimuna unaitwa maraya Mai kipenzi, mai mama
Amileja singa singa
Maimuna nizaririsha sana Uroteke chazangu niwele Ayarishina wama fedea Yote nirisema tabumiria tu Iri niwe na wewe maimuna
Hawe chini machipsi
Niyofu yangu tanikwele kweta mama Tani pere pweta nyama Mio fuyangu tani pere pweta mama Nagopo tani pere pweta nyama
Hai mimi ni yule yule Wazama zile zile Toka unasoma shule Nanisha piga misele Nika mwaga mchele Tuzae watoto wa Mayuna kaninginiza kamoyonga Mashoga zako anapiga maju Mayuna kaninginiza kamoyonga Masikini mapenzi na roho yangu Ziusha juwa na kupendaga Na supagaga Na fofanyaga maimuna ina ni umaga Na kupendaga Na supagaga Na fofanyaga